hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga Jubbaland ayaa dadka danyarta ah ee ku nool deegaanka Buuleguduud ku wareejiyey 500 oo guri oo ay hay-adda u dhistay, waxaana madasha lagu wareejinayay guryaha goobjoog ahaa mas-uuliyiinta deegaanka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga Jubbaland. Maxamed Balbaleeti oo ka tirsan hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga Jubbaland ayaa ka warbixiyey guryaha ay ku wareejiyeen dadka danyarta ah.
Run ahaantii waxqabadku inta yar iyo intiisa badanba waa baahi, baahi baa daboolantay. Waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay sidaa ayeysi kasii badanna u sii wadi doonto. Dadkan la targetgareeyey waa dadkii lasoo siiyey nafayga hore loo soo siiyey, lacagaha lasoo siiyey, kadibna hoy loo sameeyey, taasoon rajaynaya inay wax badan ay faa'iideynayso oo dadku ay heleen meel ay madaxa geliyaan. Iyaga laftooda dadka la rabo inay isxilqaam sameeyaan oo wixii yaree loo qabto ay wax ku dardarsadaan, hadduu alla idmahayana ay iyagu samayn doonaan, ma garanaysaa, horumar horay u sii socon doonaan. Hay-adda Mercy Corps waxaan ka rajaynaynaa iyada lafteedu inay dadaal ku sii darto, ay ku sii dari doonto saan isleeyahay xaqiiqatan. Aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan xalig ka jarno marka guryahan mashruucan ESK-ga iyo guryahan laga sameeyey.
Jaamac Ugaas agaasimaha arrimaha bulshada gobolka Jubbada Hoose ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ilaashadaan guryaha lagu wareejiyey.
Waxaan leenahay hay-adaha samafalka ee degan ee gobolka Jubbada Hoose in ay dadaalada hay-adda Maskarob hadda ay muujiso kale ay muujiso barakacayaal fara badan baa daadsan meeshii leh goobweyn iyo meesha hadda aan joogo Buuleguduud inta u dhaxaysa. Runtii dadku waxay ku jiraan buushash iyo maryo la xilxidhay. Haddii loo sameeyo intan, kharash badanna maaha, waana ruuxu bini'aadanka meel muuqata oo uu degi karo weeye. Sidaa darteed waxaan leenahay waa in lagu daydaa hay-adda Maskarob. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.